Elena, inshuti magara shkwida, inkuru yawe mbikimikwa, amaso yawe akarawa, akarabira kurira, ijwi ryawe rigahera, rigaherera gutaka.
Ainda zibamba nzijyana, ariyo ndirimbo yawe.
Guzu bunubwe
na yamarira tigeza